Ate abamu ku bakulembeze mu division ye Gombe Munisipaali ye Nansana bajjukizza abazadde obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okusomesa abaana basobole okufuuka ab'omugaso eri ensi. Bino bwe bijjidde ng'olusoma olusooka lugenda kutandika ssabbiiti ejja nga wano kansala omukyala ajjukira omuluka gw'e Matugga ku lukiiko olukulembera Munisipaali ye Nansana, Rose Mbegeyedde ategeezezza nti ebyobufuzi ebyawedde abazadde essira baliteeke ku kusomesa abaana baabwe.
Nenyongera okuyozaayoza bannaffe abaatudde ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu, bannange mwebale kuba abaayise. Tusaba Omukama Katonda ate ayongere okutangaaza olugendo lwammwe, era nkubiriza bazadde bannange mwenna nti embeera y'okulonda obululu buno newankubadde ng'ewedde, ate nsaba kati tuddeyo ku mulamwa ogw'okuba bazadde b'abaana baffe, abaana tubazze ku ssomero, abaana tubawe byonna bye beetaaga okulaba ng'ate basobola okuddayo ate ne bakola bulungi.